Yahaya sura sappo e jowe nayi, aya cappanɗe tati e jowe tati, yaaki cappanɗe nayi e ɗiɗi. Yesu uwama. Gada ɗum waɗi, Yusufu iyoyɗo gariri Armatiya tori Bilatus hokkamo ɓandu Yesu. Yusufu on o tokkuɗo Yesu, amma e suuɗe gam emo hula ardiɓe yahudanko'en. Bilatus jaɓi, kanko bo o yahi o waɗi ɗum jippini ɓandu Yesu. Nikodimus jahunoɗo to Yesu jemma yaadi e Yusufu on. O yaadi e nebbam mur e alos e ɗam jillindiri ɗam hewtay kilo cappanɗe tati. Yimɓe ɗiɗo ɓen kocci ɓandu Yesu, ɓe taaririndugude ɗe ceede hawti e mur e alos no yahudanko'en gaɗata to ɓe uway mayɗo. To wigeere nde Yesu wara dow gaafangal e woodi ngesa, nder maaka e woodi yenaande heyre wasaande nder hayre ɗum meeɗaayi waɗuki goɗɗo nder mayre. To nde ɗum nyalnde siriyaaki, nde yahudanko'en siriyoto nyalnde siwtaare, nden gam yenaande nden haade nde woni, ɓe uwi Yesu nder mayre. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo, en nani no annabi Iisaa uwira. Aaya cappanɗe tati e joweetati wi'i, gada ɗum waɗi, Yusufu iwoyɗo gariri Armatiya tori Bilatus hokkamo ɓandu Yesu. Gada ɗum waɗi, waato gada annabi Iisaa maayi, nden sooji en yuwiriimo labbo to becce. Sey Yusufu iwoyɗo gariri Armatiya wari to Bilatus toriimo hokkamo ɓandu annabi Iisaa o uwowa. Yusufu o bo o gooto nder ardiiɓe diina yahudanko'en, nden o tokkuɗo annabi Iisaa amma e suuɗe gam emo hula ardiiɓe yahudanko'en to ɓe mburtinamo nder sumpo maɓɓe. Nde o wari o tori Bilatus gomnaajo hokkamo ɓandu annabi Iisaa, sey Bilatus jaɓi, kanko bo o yahi o waɗi ɗum jippini ɓandu annabi Iisaa daga dow gaafangal. Aaya cappanɗe tati e joweenayi wi'i, Nikodimus jahunoɗo to Yesu jemma yaadi e Yusufu on. O yaadi e nebbam murgam o wujana ɓandu annabi Iisaa. To en jangi nder Yahaya sura tati, en nanay habaru Nikodimus no yahi to annabi Iisaa jemma gam o ekkitinamo. Lallay ɗo Nikodimus siptoray ko annabi Iisaa wi'unomo dow mayde muɗum, wiiki ɗum eftaymo ko moye daaruɗomo nder hoolaare heɓa yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah garay ka nyande jaango, ma'ana heɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Lallay se ko wala carel ngel ɗum ɓili annabi Iisaa dow gaafangal, Nikodimus siptori ka ekkitinol ngool. Aaya cappanɗe nayi, yimɓe ɗiɗo ɓen kocci ɓandu Yesu, ɓe taaririndugude ɗe ceede hawti e mur e alois nonno yahudanko'en gaɗata to ɓe uway mayɗo. Aaya cappanɗe nayi e go'o wi'i, to wigeere nde Yesu wara dow gaafangal e woodi ngesa, nder ngesa kam bo e woodi yenaande heyre wasaande nder hayre nde ɗum meeɗaayi waɗuki goɗɗo to nder. Nder mayre Yusufu e Nikodimus uwi annabi Iisaa. En nani no Nikodimus e Yusufu kolli yidde maɓɓe to annabi Iisaa, ɓe uwi ɓandu annabi Iisaa. Nikodimus e Yusufu bo ɓe tokkuɓe annabi Iisaa amma e suuɗe. Amma ɗo en gi'i no ɓe keɓiri sembe ɓerɗe, ɓe ngari ɓe kocci ɓandu annabi Iisaa ɓe uwindu. Haani nda almaajiri en annabi Iisaa kuwata ngal kuugal, amma kulol haɗiiɓe ɓe mbannga e njayri ɓe uwa annabi Iisaa. Uwuki annabi Iisaa ɗo tabbitinani en mayde maako. Ɗum bo waddi re'irde torra e azaaba ɗum annabi Iisaa yari dow gaafangal gam hisniki ɓii aadama diga hakke.